xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in haatan ay Ruushka u taallo waxa uu yeelayo mar haddii buu yidhi Maraykanku uu u gudbiyey jawaabta cad ee uu ka bixiyey walaacaha ay Moscow sheegtay in ay ka qabto gaashaanbuurta NATO iyo Ukrain. Wariyaha arrimaha diblomaasiyadda uga soo waranta v o da Cindy Sein ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
iyada oo Ruushku ciidamo badan iyo qalab u diraya dalka Belarus iyo xuduudka uu la leeyahay Ukrain, haddana xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa ku dhawaaqay in Maraykanku uu u gudbiyo Ruushka jawaab celin qoraal ah sida ay ballantu
ahayd.
Dhammaan waxa loo sheegay waxay dejinaysaa muddo diblomaasiyadeed oo dhab ah haddii Ruushka uu doorto. Dukumiintiga aan u gudbinay waxaan ku xusnay walaaca Maraykanka iyo xulufadayada ee ku saabsan ficilada Ruushka ee wax u dhimaya amniga. Waxaan u bandhignay qiimeyn macquul ah oo ku saabsan ururka Ruushka uu soo bandhigay iyo soo jeedintayada meelaha laga yaabo inaan awoodno inaan si wada jir ah uga wada shaqayno si xal loo helo.
Blinken ayaa la weydiiyey haddii ay jiraan wax tanaasul ah oo loogu talagalay Ruushka oo lagu xusay siyaasadda albaabka furan ee NATO ee soo dhoweynta xubnaha cusub ee suurtagalka ah sida Ukrain oo kale.
Marka hore, ma jiro wax isbeddel ah, ma jiri doono isbeddel.
Salaasadii madaxweyne Joe Biden waxa uu muujiyey in uu furan yahay in cunuqabateyn uu ku soo rogo shaqsi ahaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin haddii uu soo galo Ukrain. Arbacadii ayuu xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka uu arrintaasi faahfaahiyey.
Tallaabooyinka aan si wada jira u qaadi doono waxay si degdega oo toosa u abaari doonaan waxyaabaha uu madaxweyne Putin sida aadka u daneeyo oo ay ku jiraan awoodda Ruushka ee saameynta dhaqaalaha oo ay ku jirto awoodda ay dowladdiisa u leedahay horumarinta tiknolojiyadda, arrintaas oo uu aad u daneeyo gaar ahaan gaashaandhigga iyo tiknolojiyadda sare sida uu madaxweynuhu sheegay. Wax walba miiska ay saaran yihiin, intaas ayaana kaga baxaya.
Sectors that it cares most about, like defense, like high tech, and as the president said, everything is on the table, and I'll leave it at that.
Kremlin-ka looga taliya dalka Ruushka ayaa arbacadii sheegay in cunuqabateynta shaqsiga ah ee lagu soo rogo madaxweyne Putin aanay wax saameyna ku yeelan doonin, ayna wax u dhimi doonto dadaalka lagu doonayo in lagu dhimo xiisadaha ka taagan Ukrain. Laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa arrintaasi ku kala aragti duwan. Qaar ka mid ah ayaa sheegaya in ka jarista Ruushka laga jarayo hanaanka Swift oo ah shabakad ammaan ah oo heer sare ah oo isku xidha kumanaan hay-adood oo maaliyadeed oo adduunka ah laga yaabo inay tahay jawaabta ugu badan ee ay Moscow ka cabsoonayso, sida uu sheegayo Bill Bowder oo ah aasaasaha ololaha caalamiga ah ee Magnitsky.
If Russia is cut from Swift as the Americans did with Iran, it would put Russia back into the dark ages economically.
Haddii Ruushka laga gooyo Swifti sida Maraykanka ku sameeyey Iran, waxay dib u dhigi doontaa Ruushka dhaqaale ahaan, taasina waa suurtagalnimo dhab ah oo laga hadalhayo Washington. Waxaa sidoo kale suurtagal ah in la xayiro hantida maalqabeenada waaweyn ee xiriirka la leh Putin, kuwaasoo lacagtiisa uu ku qarsado una haya, iyadoo dhammaan la xayiri doono lacagta ka taalo meelo kala duwan oo dunida.
Iyadoo oo Ruushku ku dhawaaqay dhoolatus cusub oo militari arbacadii gobolka Rostov ee xuduudka la leh Ukrain, sarkaal sare oo ka tirsan amniga Maraykanka ayaa sheegay in duulaanka Ruushka uu dhalin doono cunuqabateyn ay ku jiraan xayiraadaha dhoofinta qalabka tiknolojiyada sare.
Xuseen Barre Aadan aad ayuu u mahadsan yahay, wuxuuna la socodsiinayay warbixintii Cindy Sein oo arrimaha diblomaasiyadda uga warantay idaacadda v o da. Halkaad weli nagala socotaanna waa